DJ B, the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Imefika tamati, tulisuta tambo. Leo samaki, kana tambo.
Chereko chereko mwanenu nekua
Wasafi.
Zile kuringa mideko itapungua. Asante mama, ulinifunza kajua. Baba kasema kongo mkura chumbi kununua. Tena siku lazi sirizi sawaganga. Babaraka za baba na mama tunadua. Unie paparazi pingamizi wenye vianga. Walosema ayawi ayawi ya mekua.
Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Ondo abara, ukipata ushukuru. Mala wanaoimilia, ni wengi sana. Kwa tutaraka, kuitoni kufuru.
Subiri kitambo. Leo samaki anasa kwenye tambo. Pongezi kwa kamati, yanavutia mapambo. Napata picha safi, litani kwa mabando. Mwanamke usafi ganga kulisukua. Unagirudisha riti pia tukumfua. Kitana ni marashi, masaji kumchua. Kisha anza sayansi viuno kutengua. Mambo ya kuzima tasima bani kuanga. Washa jako kamshuma umeone shanga. Mekapuke nanda kaka, mekapuke nanda kaka suti kama mbunge.
Ana melemeta
mulu mchanga muda kujiposa na punje.
Ana melemeta
umu nani shivo amekuja na fungwe.
Ana melemeta
ula mchanda ukishi baru kusaka funge.
Ana melemeta.
www.djb.co.ke.
Mama, listen, my baby.
sherehe, si mabomu ya machozi kutwakulizana. Na ujana ukienekeza stare, yule mwenyeje mapenzi utamona ana mana. Mapenzi si upinzani, ule wa Simba na Yanga, tuishi kama vitani, kushikiana mapanga. Mapenzi jamani, uyapati kwa waganga, shapika sana tunguri, nikaisha kutanga tanga. No maana sitaki kunguruni, akaibanani, kutwa kuzuru la mitani, kula mifupa, asojua penzi nini, wala shukurani, chochote anga kula hata kile kinachonuka. Akanifanya nka
mteja wa mapenzi,
mkawa mimi
mteja wa mapenzi,
akini kasizia
mteja wa mapenzi,
omasikini
mteja wa mapenzi,
moyo nitaumia
Potabo kama Daina, ana shepu ya birika, she got the eyes from China, it's my favorite. Potabo kama Daina, potabo kama Daina, Daina, ana shepu ya birika, she got the eyes from China, it's from America. Hey, my beauty she's finer, she get up designer. Hey, twende chumbani tena gizani, pige pezi la maina. Hey, my baby, I am feeling you something, and tonight I'm ready. Only you that I'm wanting now. Yoto changa nyezege, cement na udongongo, mwendo wako wa mapege, huko nyuma mgongongo.
Danza makundusa, danza, danza makundusa, danza, danza makundusa, danza, danza makundusa, danza. Leila, leila, washila balesh, otashe kotalesh, ntapune kasho. Leila, leila, washila balesh, otashe kotalesh, ntapune kasho. Na maliko
DJ B,
wani lava balang, unconditional, again kote style, original. Say what you need, my love. Baby, when you be, my love. Hey, what you need, my love. Baby, girl, the feet, the way you move your body, yo. Yeah. Nigga, I'll wait, I'm ready, yo. Yeah. I wanna be your baby daddy, yo. Yeah. I wanna be your Super Mario. Yeah. Come to me, yeah. Baby girl, come to me, yeah. ABC, yeah. Baby, come get the D. Dance, I'ma pull us up. Dance, I'ma pull us up.
Chunge nte jisumbua, weji chunge tu mwenyewe. Nas kufunza taraka, mangapi ulinikosea, ila bado nipo nawe. Hata wanite soba, waseme umeniroga, kukwache ndo siwezi, nimeridhia. Yes, she's my number moja, wengine watangoja, aniongeze mapenzi, nizidi kolea. Pale napopona
Chuba, oh chuba, yeah, chuba. Kuma, yeah, chuba. Koto, wa meto wanataka party party hizo doza party party wanataka soke wapi chapa chop 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 chapa chop chop kama demi na watap kama sepwin unafata fata wezi pata bila moti nina saka saka niweze pata hizi noti nina close minded so daily daily wanatoa lock nipate pate pale na wabamba kama pepe kale chuki ni ugonjwa wa moyo chunga usipate unataka utapata usiposaka never umesaka ujapata ukifa never umesikia umelai unataka kuwa mi never piga simu nitashika kani favor never maponde milima wa juu kwa njia walibebwa tu ukiwa chini wa kujui watakujua ukifika juu soko moko hawajui watakufata ukiwa nazo ni mba koko na wapiga vitoko kizichanga moto na zichanga kisha na washa moto chunga punda akishiba kupige teke na chunga punda akishiba kupige teke unataka utapata utasaka neva umesaka utapata
mbaya anifikiria kipata muda akipata muda moyo ameshaugawa paka cha penzi linavuja limeshavuja mwenzie napagawa na isi uchizi na neti wengi haisomi unayofanya si sawa na kosa usingizi mwili miwashwa na vichomi mwambie kwako mateso nasurubiwa mwenzie katima wapenzi mwanamkiwa ombie mapenzi ugonjwa nimezidiwa nie wengine sioni kunitibia tafune ama niwe sindani na wewe uzinguo nifume ama niwe noo uwe maji yangu na wanune nifanye kucha kama ukiwashwa mimi kukume sema mama niwe duka la vipodozi nikuvutie kwa kila kitu chumbani uwe simu unalia hata nikikubipu nisimame kama kinyozi nikikunyoa unanisifu niwe godoro na shuka nilale nawe kila usiku funguo gari ya bosi wangu kwa kuzezeta zezeta niko radhi nifunge ule wewe mimi zezeta zezeta nataka ati nyumba ya baba yangu kwa kuzezeta zezeta kifaranga ni bebe kama mwewe mimi zezeta zezeta nisemaga dunia ina mapambo yake kiacha majumba pesa magari ni wanawake nimezunguka nimefika kwake siwezi ficha nimeshanasa kwa pendo lake Rahman kakuma kimwana mwenye sifa ya upole hata mama kakusifu sana tofauti na wale wajana wale nilizama tafadhali niokoe mama unipulize nipoe wendo my queen baby my only sitopenda wende bali wande wendo my queen baby my only sitopenda wende bali wande unaficha mbele kwa ajili ya unaficha mbele kwa ajili ya
DJ B.
Wasi wasi ndo akina kwako sina. You
kata njema lifajiri chana uzima Wana kesha kulitabiri Bendo kuchina baby Tena wengine wakubwa mili Watu wazima
Tanga kunani Burugu mechi mkwa kwani Mtoto tari wakandana Samba chumbani Yendo mesi uwanjani Sini pie simba ya
Mbuma kama tsunami Jinsi kuna tetema Suraza ina sani Shepu sepetu emu I say You're fire baby you're
fire 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 baby
Fire oh oh
Fire 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 baby
Akicheka sura kitoto
Fire 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 fire
Akini gusa kabisa no moto
Fire 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 fire
Let me tell you something about this bubble
Fire fire
Love I get for him because of rubble
Fire fire
Come and see the way they love they make me to gyrate
Fire fire
So not only him go fit enjoy my figure eight
Records.